Biwa ebitongole bibandizwe dembe eri obungi bivuddeyo ku ky'okuwezesa omusajja Christopher Okello Onyeo mu kkooti ey'olujjudde gyagambibwa okuddiza omusango ogw'ettemu. Kiriidde ekitongole ekiramuzi nga kiri wamu n'ebitongole ebyokwerinda okusobola okutwala Christopher Okello Onyeo yasanjaga abaana abana n'abatta era ng'ono olunaku olwaliro asobola okuwezesebwa mu kkooti ey'olujjudde eggaba gyaddiza omusango guno. Okero enaku z'omwezi bbiri omwezi guno gwa apu gyasanjaga abaana bana ku ssomero lya Gaba Early Childhood Development Center abaana babiri batuusibwako ebisago. Enteekateeka eno etandika olunaku olwaliro ng'esobola okumalira esobola okubeera mu kibangirizi ekya Gaba Community Church era ng'esobola okumala ssabbiiti namba kajakula ekitongole ekirwanirisa eddembe ery'obuntu ki Foundation for Human Rights Initiative Living Stone Sewanyana yayaliriza enteekateeka eno wabeera n'akikaatiriza n'obukulu bwa kkooti eza bulijjo okulaba nga wabeerawo obwenkanya mu misango ekitali kimu.